rangu witama vihasi zengu gira kabiri nagira ngo nonde kanyama jambo naburiri banza niriheruka kuko nayobye kenshi namushavuza sinashikira ubwiza bwe nuko nkiyamagara imbabazi ziwe zitaba naragira icyo mvuga ziramubera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kenshi usoro ushiriraho uhanura karindwi ishuri ibihumbi byinshi ndakubabariye nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kenshi usoro ushyiraho uhanuraho ikimenyetso uru wanjye ndagukunze ishinguri ndakubabariye
Ibabazi ziwe zibitaba